muri briefcase njye na gang kuri movement umutima urakonjira broke prison note zizanitse pande ibintu byose ndikubyanga turi beast turashaka amafra ibintu byose ndikubyanga turi beast turashaka amafra tell me choose no matter what medicine no ntaha njye na gang muri studio kesha muri payment uravuga ubusanzwe ndakwita kaza gp buri munsi gp buri munsi gp buri munsi pasifera mu by'idunia injiza intero dushazaye ndabyuka nkandika gukora injyana sindahuka time nkoramo ibyanjye ntumba na hanze muri rusange abo bana mbafata ukwanjye bishi prize gabanya inkunga ndakwita ndi kumwe na creed bisaza uvugana ku bizi ndi bizi gushaka izo kishi kristu urahuriza imbere imisozi mbanurira kazi urabizi ndigutangira mama yabansabira nanjye nikundi ndanurira
arashaka muha amafafa mfite amafaranga muha amafaka arashaka muha amahoro mfite umutuzo nubatsarera hoya mfungiye irembo nka trabici ndi kumwe na gengo buri munsi dushaka amafaranga no kapu bici niba ntubona arashaka mu byaza abasazi buri mpande uri hevi ni hafi gitwija ndi gukesha bingazi muri zone abanzi banjye bari hasi abacanga izanjye ni benshi
Time to choose no matter what. Medicine no ntaha. Then again muri studio. Kesha muri payment. Uravuga ubusanzwe ndakwita kaza GP buri munsi. GP buri munsi. GP buri munsi.
He got brand and the crew. I won't trust you, you're losing. Better know they crucial. Kesha ndi kwanga. Briefcase ku mugongo kwerera do. Call me your mission. B-Ray kurugamba ishwe n'ubuzanga we ask ikanye ndi sawa verify ndi kubyumva abavuga amafaranga turajyana uravuga amabiti urashwana uravuga anze bisanze he got brave buri munsi he got brave that he losing fata city can your mission buri judge fata decision I got you njye ndi crutke meze neza sawa permission
udafite idea business twe turakwisiga nati miyaga don't trust anyone that guy even though that guy I've been secure my life. Why niggas tryna always kill my vibe? Like, I should deal in a side. Right now, they want to back to manga.
Amafaranga yanjye ku musego wanjye urukundo rwanjye kuri mama wanjye amasasu menshi mu gikapu cyanjye abahungu banjye ku ruhande rwanjye Many says my resident but a brahma I'm president Many says my resident but a brahma I'm president